Ndimadzi womandikonda, nawe so madzi wandi makukonda. Komachulu kangoti londa wo, etingati nchenche pachi londa. Chonde 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 kutu kalendine, chonde 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 usavela wo. Chonde chonde Sankapao seu Chonde 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 ine wangandiwe yo. Chonde teka kutu zova ivo dwala mutu ine ndine mutu ndimala kwanditu nene tu machuchuchuo ubwezi watu tikavela antu uziwe tileka natu ula kilindutani Musikomo tidu titani Zovu tatika mbilani Kutitive tetani Chikondi chilimbe Chikale chikale champavu ngati njovu Asanja chilile Nipo asilile mpako gota govu Akapasule Ankati ndine huli Bingo funa nikuvule Ndimati woma ndikonda Nawe so madzi wandi makukonda Komachulu kangoti londa wo Etingati nchenche pachi londa Chonde 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 kutu kalendini Chonde 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 usavela wo Chonde 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 nasanka pao seo Chonde 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 ine wangandiwe yo. Chonde teka kutu Zova ivo dwala mutu Ine ndine mutu Ndimala kwanditu Nene tu machuchuchuo Ubwezi watu Tikavela antu Uziwe tileka natu Ine sindifuna ntakulusa Poti ntima ndiwe unachuza Ena sakuveta Ae santela wandigeta Mpake sakondwa Potinda kukonda Bwela tivine Atu waone Asangela gonje Chikondi chilimbe Chikale chikale champavu ngati njovu Asanja chilile Nipo asilile mpako gota govu Akapasule Ankati ndine huli Bingo funa nikuvule Ndimati woma ndikonda Nawe so madzi wandi makukonda Komachulu kangoti londa wo Etingati nchenche pachi londa Chonde 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 kutu kalendini Chonde 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 usavela wo Chonde chonde Sankapao seu Chonde 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 ine wangandiwe yo.